Yeah, the cool.
Exclusive from GuccciWarp.com.
The sound, everything is done here, Kasoriti. Yeah.
BMC on another one.
Langana manevs, the mule matika tik. We flew na ma waves, the itepa na kalipa. Jit stila utu na veva na pam pam. Dechi za tuliko ngale kele nje kudiam. Wazonda ni za holo pasti uwa mapiamu. Natoke la patale 47 na fakamu. Nipasile ni cross ni nga ime olotambo. Everything is done so ni fakete muango. Lufi fute buante ni sini za kaleka. Kupushinga na uhimba ni sini za kaleka. Pasa vewa fu na wa sini za kaleka. Ni from blood deep ew sini za kaleka. Hati buante sini za kaleka. Yeah, ew. Sini zakaleka, sini zakaleka, yeah, yo, sini zakaleka. I think it's zakaleka, ubobufi muivepa. Kuhimba ni kwa mushka na unga si talenti yako. Zunza ibohola, nifuaka nshimu pepa. Faka nzelu kusikulo, sako nkele zava nzako. Vivo rapa rapa mshuwa kosi na siliza. Ifona tiana haka teula ni kasiliza. Wimbonefi humble boy likali tu pepa. I'm always on point, kwa chibufi na chivepa. Yuse kiosa panga ni kuivala shaka panga. Music ni mizimu vena vana ngena sanga. I play dalisi when I ni talent yanga. If you truly need talanta one day zakalanga. Pedia na fani yesa dhani kuvilika che. Kuzini na vilimba kulimwe ilili che. Tenchi pichilize tabe kudia malumanda. Don't be deceived that chite anapanda. Langa na manevs, mule matika tika. We flew na ma waves, itepa na kalipa. Jit stila utu na veva na pam pam. Dechi za tuliko ngale kele nje kudiamu. Wazonda ni za holo pasti uwa mapiamu. Natoke la patale 47 na fakamu. Nipasile ni cross ni nga ime olotambo. Everything is done so ni fakete muango. Lufi fute buante ni sini za kaleka. Kupushinga na uhimba ni sini za kaleka. Pasa vewa fu na wa sini za kaleka. Ni from blood deep ew sini za kaleka. Hati buante sini za kaleka. Yeah, ew. Sini za kaleka. Sini za kaleka. Yeah, ew. Ew. Sini za kaleka.
Mr. J pushing me blow, I can't quit. You can ask the ground the way I spit. If I fail today, tomorrow I'm gonna repeat. I deserve every word cause I kill more beats. For rapa rapa mtu wanga sinzareka. No wonder tika rapa is a beat team a chepa. Mibali pompa skuno team of a chefia. Sibanga this is the BMC volume ya chepa. Team a endelelo fona siba madelele. Iwe siba popelele ndemo zazile telele. Kuleka iseni wala muzalema muzakamba. Bali talenti yanga iwe wila tolo mupamba mukamba. Skama cheka kano ni kingi mu Broadway. Maseto nane ikachoka draw you better pray. Ichini chaba jabe siba biri vamo. Fuck all of you, Sancho Kuliba iba pampamo.
Lufi fute buante ni sini za kaleka. Kupushinga na uhimba ni sini za kaleka. Pasa vewa fu na wa sini za kaleka. Ni from blood deep ew sini za kaleka. Hati buante sini za kaleka. Yeah, ew sini za kaleka. Sini za kaleka. Yeah, ew sini za kaleka. Hey, yeah. Hey, Eurasia. Michoka Lord. Young government. Groove kid. Eyo kidog. Odoski. Hudson. Everything is there.
Exclusive from GucciWarp.com.
BMC Pandomboro.